Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Kulohlelo lapho sithi khona mphatlalatsane ekseni kungolosihlanu umlaleli ngilithathe leli thuba ngikubingelele egameni elihle igama lenkosi uJesu Kristu wasena siphinde sibongeke nakuphatha ohlelo ukusibusayo ngaleli thuba. Mphatha ohlelo, uNkulunkulu akubusise. Mlaleli sekuyiso leso sikhathi lapho sibonisana ngezwi likaNkulunkulu singabantwana bakaNkulunkulu sihlanganyela ezwini likaNkulunkulu ngokuba izwi lenkosi lithi ke masingayekiyeki ukuhlanganyela. Ake sikhulume ngokuhlanganyela ke namuhla mlaleli, njengalokho abazalwana abaningi sebephelelwe ukubekezela. Uzoza umuntu athi hayi bangihlukumezile ebandleni elithize, ngakho ngibona ukuthi kungcono ngiyihlalele ngiyikhonzele ngoba umzimba wami ivele uyithempeli likaNkulunkulu. Kube khona-ke namavesi athize azama ngawo ukuthi azikududuze ngawo. Inkinga isekubekezeleni mlaleli eyenza ukuthi abazalwane bahlukane, kodwa izwi lenkosi alikuvumeli lokho mlaleli. IBhayibheli lithi thina sibe ngokuthula, kungako izwi lenkosi lithi ke kumele sithandane njengabantwana bakaNkulunkulu. Izwi lenkosi liyasikhuthaza futhi ukuthi sibe munye, sibe nokuthula, sibambisane, kanjalo kanjalo kanjalo. Kodwa-ke manje sekunambazalwana abaningi sekuphelile ukubekezela kubo, sekuphelile ukubekezela. Asabona ukuthi kungcono avele ayihlalele ngamasunday, uvele ayihlalele ekhaya, abantwana bankulunkulu abaye behle benyuka bayokhonza, akanandaba uhleli nje ekhaya. Aze asho athi iBhayibheli lithi noma sibabili noma sibathathu uNkulunkulu ukhona lapho. Lisho njalo vele mlaleli. Kodwa-ke alikhuthazi ukungahlanganyeli komntwana kaNkulunkulu abe yinkomo edla yodwa. Ake sizwe-ke izwi lenkosi ukuthi lona-ke lithini laphayana-ke kumaHebheru chapter 10. Ke sithi uqala ukufunda laphayana-ke evesini lamashumi amabili nane 24. Sigcine laphayana kuvesi 25. Sizwe ukuthi izwi lenkosi lona lithini. Masiqaphelane ukuze kuvuswe uthando nemisebenzi emihle. Manje-ke wena-ke uma usuwedwa kuyoqaphelana nobani? La usuyabona ukuthi izwi lenkosi alikhulumi nomuntu oyedwa, kepha likhuluma nabantu bonke. Khumbula kuGenesis iBhayibheli lithi uNkulunkulu akazange athi ake ngidale umuntu ngomfanekiso wami, kepha izwi lenkosi lithi ke wathi asibumbeni umuntu ngomfanekiso wethu. Usuyabona ukuthi noNkulunkulu naye akaphili yedwa. Manje wena ungumzalwane onjani ofuna ukuphila wedwa? IBhayibheli lithi uNkulunkulu wathi asibumbe umuntu ngani? Ngomfanekiso wethu. NoJesu naye uma safikile ezweni, iBhayibheli lithi wakhetha abafundi bakhe ukuze ahambisane nabo, abe nabo. Nanoma kunjalo mlaleli, nangesikhathi sokukhuleka futhi iBhayibheli lithi ke kukhona abakhetha wahamba nabo bayokhuleka entabeni. Bathi umama yesebela yena waqhubekela phambili wayokhuleka eyedwa. Kepha unabantu mlaleli. Manje wena-ke othi angizosikhonzela kuradio, noma ngizosikhonzela ku-TV, noma-ke ngizoyihlalela ngedwa, ngizosifundela iBhayibheli nje. Kepha izwi lenkosi la kuHebrews chapter 10 verse 24 lithi masiqaphelane. Manje wena uqaphelana nobani? Bese iBhayibheli lithi ke maqhubela lithi ke ukuze kuvuswe uthando nemisebenzi emihle mlaleli. Manje imisebenzi emihle izovuswa kanjani mlaleli kuwe uwedwa nje? Uzoyivusa kanjani imisebenzi emihle kwabanye abazalwane uwedwa, uyinkomo edla yodwa? Hayi, mina nginomfundisi wami engikhonza kuradio, ngikhonza naku-TV, uyabona mosi ngisifundela neBhayibheli. Kepha izwi lenkosi lithi ke masiqaphela. Ngama magama kumele kube khona i-communication, kube khona ukuxoxisana. Wena uxoxa nobani ne-TV, uxoxa nobani ne-radio, uxoxa nobani uwedwa? Akwenzeki mlaleli. Ngakho-ke funda ukubekezela, funda ukuthethelela mlaleli. Labe sizwi lenkosi lithi ke masiqaphelane ukuze kuvuswe uthando nemisebenzi emihle. Kuverse 25, bese iBhayibheli lithi ke singakuyeki ukuhlangana kwethu njengomkhuba wabanye, kepha basivuselelane ikakhulu njengokuba nibona usuku lusondele. Mlaleli, la izwi leNkosi lithi ke masingakuyeki ukuhlanganyela noma ukuhlangana njengomkhuba wabanye. Usuyekiswe yini mlaleli? Ngiyakuzwa, ngiyakuunderstanda futhi. Kepha iBhayibheli alikugcugcuzeli lokho ukuthi wena uvele uyihlalele nje. Kepha lithi ke masingakuyeki ukuhlangana kwethu njengomkhuba wabanye. Ngakho ke ekuseni mlaleli, akuphakama uyohlanganyela nabazalwane, uyeke ukuhlala wedwa. Uma sesikhuluma practically ke emlalelo wami, kwenzekala ini uma nje uyinhloko yekhaya ungayenkonzweni? Uma uNkulunkulu noma umphefumulo wakho usubizwa, usuyabona ukuthi ke ufaka ifamily yakho enkingeni. Sekumele manje bahambe bayofuna bani? Uyabona musi. Kepha ke njengobaba wekhaya yiba responsible, ngoba izwi leNkosi lithi ke umuntu kumele afe kube kanye, emva kwalokho kuba ukwahlulela. Akwasho umi ukuthi hayi noma ngifile but labo abasele mlaleli, Yesu nabangani, abangani ngeke bafike bakungcwabe, bazoza njengabangani. Yesu nabo makhelwane, abomakhelwane ngeke bakungcwabe, bazoza njengabo makhelwane, bazosiza. Kepha ubani kumele athathe iresponsibility? Yilabo ohlanganyela nabo permanently mlaleli. Yibona abazofika bese basho ukuthi akwenzwe lokho, akwenzwe lokho, akwenzwe lokho. Basize futhi nefamily, baguide nefamily ukuthi akwenzweni ngesikhathi esinzima esifana nalesi. Ngakho ke phakama uyohlangana lela nabazalwane nabantwana bankulu, uyinhloko yekhaya. Leswa kwesikhathi ngiyangimangala ukuthi inhloko yekhaya ihleli, hayi enkonzweni, ihleli nje. Uma umphefu besizwe leNkosi ke liyini ithemba lomuntu ongenayo uNkulunkulu mhlazana umphefumulo wakho usubizwa kuye na? Hawu mlaleli, akube responsible ukucabangela ikhala, ukucabangela ingane zakho. Uma unenkosikazi, ucabangele nenkosikazi yakho, ucabangele nefamily yakho mlaleli. Bangazothwala kanzima, hlanganyela nabantwana bakaNkulunkulu. Yeso ngaba umngani wami, ngingumfundisi, ngingeza kuzongcwa, but anginako ukuthi akwenziwe lokho, akwenziwe lokho, akwenziwe lokho. Abantu abanalelo gunya yilabo ohlanganyela nabo, abakwaziyo umlaleli futhi bazi nangendlela oyiyo, futhi bazokwazi nokusiza nefamily, futhi bazosiza evuthi nabantwana. Uyobo bathula umthwalo omkhulu umlaleli, even though balahlekelwe wena, kepha angeke badideke esikhathini esinzima umlaleli. Wakwasho ubuyathi awufundisi. So khuluma ukuthi manje kumele siye enkonzweni ukuze siyongcwashe. Lungisa indaba yakho noNkulunkulu, be responsible. Yes, akakho umuntu ongatholwa nje engangcwatshiwe noma egcwele emgwaqweni ukuthiwa akekho umuntu omngcwabayo. Ngiyavuma. Kepha ke manje lungisa indaba yakho noNkulunkulu, ube responsible, ucabangele ifamily yakho, ucabangele umndeni wakho, ucabangele wonke umuntu, ukuze abangani uma bezofika bezokungcwaba bazothola labo bantu ohlanganyela nabo, yibona abazoba welcome. Uma uNkulunkulu esekukhumbulile, labo ohlanganyela nabo yibo bokuqala bazofika mlaleli, balethe imthandazo, benze konke lokho. Yes, abomakhelwane bazoyiletha imthandazo. Yes, abangani bazoyiletha imthandazo. Kodwa ubani ozoba responsible? La izwi leNkosi liyasikhuthaza lithi masingakiyeki ukuhlangana kwethu njengomkhuba wabanye, kepha masivuselelane ikakhulu njengokuba nibona usuku lobi. Hayi ke ngenxa yesikhathi mlaleli, ke ngithathe le ntambo ngiyiphindisele kumphathi ohlelo. Mphathi ohlelo, intambo wezakho baba yilapha ekhaya mlaleli.
Faith, hope and love. Experience victory in your life on 657 AM. Do you need prayer? WhatsApp your name and your prayer request to 082-657-2729 and our care center will gladly contact you to pray for you. Radio Pulpit's Facebook page makes you more a part of the station than ever before. Now you can give your opinion regarding our programs or even contact your favorite presenter. You can get the latest news and existing programs and communicate with other listeners. Come on, let your fingers do the talking on Radio Pulpit's Facebook page. It's interactive and dynamic. Just visit facebook.com/Radio Pulpit.
You and 657 AM and life. A winning team on the road to eternity.